yatuwa netuberamu netuberamu munange ngatwe yagara nayo lu ikoze sayabyo etulemerera netuwaba netumaliriza mu buzibu obungi olwenkoze sembi natuwa nebuza zeka kirwacha abantu babera wonga bagalana nyonyo nyonyo ewaita wakasera katono ebabera nga bewalana chena sule chirunje nyo atenga chibi ye mwami
naye kuno
wekulete mikwano ate kwe kusatula
abange
omumwa kwe kuwana wana
abange
omumwa kwe kufuma abantu kukozesa nyo muhenya muhenya kuba kwa mulembe
naye
Labira kubirunji byolina emikwano gyolina oyo mwagalwa wo wali mwagwe kwabayunga wakukozesa bulungi ngere sanyu lyolina zigwagalanyo kunyambye bingi ukozesa munyimba wabula muzibu nyo kubanga gwakuvuddeho kwanta makulobe emyama by'omutima Sudebaji mutata Olakale bule Awo musajja wange wakugambira Atayogera teisha Kwekulete mikwano Ate kwekusatula Kuma kwekumwana wana Kuma kwekufuma abantu Tukukoze sanyo muhengya Mugenywa kuba kwa mulembe Chaya roli kuleka ne kukuwa bako olivo mazo kufuma enjogere mbi olukali okutasirikira chama cha mulo omumongu cha mukore mbererimo kabike nyini omumongu lunji kuyamba omumongu lunji kugeza mbogwa munsobi kwetonda umanyo kutesa kutese kanyanyono mongo Tagisa tekubyogera omumongwe wakula kubongo tabu tabu
naye kuno
ate kwe kusatula
abange
wana wana omumwa kwe kufuma abantu tukukoze sanyo muhendya ne muhenywa kuba kwa mulembe urungi naye kontrol we kulema tabu tabu
naye kuno
www.mp3ugandanmusic.com